ngithi sobuye sijabule. Uba ngcine kanti nezinzima ekugcine le mfiso ingcoba. Sobuye sijabule thi sobuye sijabule. Ukhumbulo unomtshala awufuna ukubuyisole. Usuthele bongo bu, usuthele bongo. Ukhumbulo unomtshala awufuna ukubuyisole. Usuthele bongo bu.
Into nathi nomphumela singakhohlwa ukuthi izindizwe zithatha isikhathi. Kodwa yilaba abaqalekisayo uzobuya ujabule nami. Yonke liphakame liphinde libilizwe nsuku zonke ziyobe zisuliwe. Oh, inkinga esesikhashana ubuye khane ngihle sokunijabule nawe.
Sobuya ngihle nsuku zonke yokhanya ngihle abanye babekhala. Sobuya ngihle nsuku zonke yokhanya ngihle abanye babekhala. Ugcine kanti nezinzima ekugcine le mfiso ingcoba. Sobuya sijabule thi sobuye sijabule. Uba ngcine kanti nezinzima ekugcine le mfiso ingcoba. Sobuye sijabule thi sobuye sijabule.
Bongo.